fashe ubanza ufite dawa ga yinsanzwe nziko noroshye simubeshye byanze umurego ibintu byafashe umurego akagufu koni nako ugenda umara migishoro gemu zose ndazitsindwa position ndazirota big behind fire fire tell your friend konye kukujana wimbabasa naraburisa avuta ngotosa walo sangiraga n'abakapo n'abajenerali yeah. None ubu ibintu ni nkumi imwe imbizi cyuya uru rugendo dusaba kujya ku murongo ibitendo reka nze nanjye mbigukorere yeah. Dore unitonda wikuraho winyeganyega wikubagana pomme water nzimye fire winyeganyeza wiyorobeka wimbabaza naraburisa avuta ngotosa walo
Hey,